Weezy.
We have a lot of things, but we don't show. You know what I'm saying?
Tulivyo tofauti walivyo tofauti ilivyo. Tulivyo tunaishi tulivyo, walivyo hawaishi walivyo. Tumezaliwa swaz mafuliko, mapambano kachaz magubiko. Hela zetu jeshila kwenye biko, na shangaa kileta makasiriko. Kipindi iko, mianga iko, tukua matajiri kama tikotiko. Sabufa na jiko geto sasa ndipo katukataka fata pesa ilipo. Akili kama Captain Filippo, kwenye ima tukulaza mwandiko. Shout out mamangu kwa ulipo, game bado nalifanya kuwa simple.
Squeezy tukitoka gang na mavienveni. Captain is soki Ben 10, Ben 10 waka pembeni. Come tell me kwenye top 10, nimete wala bila kampeni. Kausheni swapi kausemi, eti nikoseni wapi kapsheni. Hakika, nikichagua kazi juwe stack hela. Nikiomba mvojo na umbrella, game imetulia kisela. Kichatu lilalia machela, usoni hingos daftari ndio mana tattoo. Tulitola kwenye kuta za jela, la pinye lele na baba Nelson Mandela.
Vile limepitia mengi bana, na magang gang kama tupo msibani. Kichani na black badana, any no standish kama vile Flash Montana. Drug dealers na kibagging alone in the back. Macho juu kwenye guzo za wale, zina bembea kumbaks. Miso mzawa toka since then, nilifika na puzzle like this my people. Nimesh na watu walo nivunja moyo mbaka uka change my bigo. Nikikumbuka wanangu kupita tu kwenye peg yangu ilikuwa ni mzigo. Nobody so billy, nibo pebando, ili mwamforo na video. Mikasku waka, life no catch at a two kid, imani nilipata kwa kubaka. Vile ba kibino master, natebe na mke wa mtu lakini sija wai kudakwa. Kesi zedi apanya lodi, staki kule koni, mina waza koni. Na ukijiche ganya, kisu kwenye body, sema thanks god, mbaka nika change.
26 ipo juu ni cheki mgongoni ni meota mbawa. Kubwa ni dawa, kino mzawa. Awasa nini kama likoti la babu ndo mana wako si chawa. Gusa gusa kwanza napita kwa pusha. Na vuta vuta chana kondo usiku ni chui ndo mana na ficha makucha. Ajiku rap wana rap katuni. Ani somi na rap kirumi. Life kiuni bebe kibaza nini sabuni. Vita vinaendelea kuna kugush. Chafu zinapotokea hakuna wezush. Dani mezaliwa, pipe mejaliwa. Flows mebalikiwa, mtani sukataliwa. 26
kwetu watoto wa kiuni ndo mana kila mtu anapenda. Grand El Capo mistari ni mingo tuzana kila mda anapenda. Tuliza boli kijana mdogo isota mamlaka kipenda. Wepia fundi sile mala yapo chunga mbao suno chunga ngenga. Iku wazi mindo niku mbele nyuma kuna rappers wana kiss yes. Taki minuka zada king yes. Naza kwa copy baba Pinterest. Wapo ambona nipenda na nkigo kanyuma unasema kaka keep chasing. Michano mingi na nanipa pesa ndo mano nona keep changing. Dripping, drinking, sipping, tripping, chume na fly na chip. Skipping, nikila chikula chote na kula na mpishi. Pochi kama ardhi ya kiarabu ina mafuta utasema misri. Jana tuka nituka na leo kapotea you pop is missing. How many days katika wiki utateseka siku saba. Usawa zamani ulikuwa msela ndomana ulikuwa unakaba. Miji tubaya miraba ni mingi mingapi hesabu ya chaba. Haba na haba ijazaki bank so mdomo wabure ni branda. We out here Kapo Money Rasta
Chevy Tozy
I'm yours
26 Life